live again. Missing. New level. It's about to go down.
Swezi tena kunyamaza, kila nafasi nitapata nitakusemea. You gotta feel it, a brother has admitted you are the love of it.
Unewushadarira emotions ikanyica aburi urangurura. To control myself ikangura. Every day I'm in love, I'm in love. Buri jumbera musha oya simbesha. Ni wowe maraika murinzi njira ubanza nkubuze byose byaba marira. Marira,
yeah. Fatu kubo konjane kuri kakajezi kahora gatemba mazi ya kazuyazi. Oh, take me higher. Go mama, go mama, my desire. Go mama, go mama, take me higher. Go mama, go mama.
Tupande farasi au ngazi, chagua wewe, nipo tayari kwa kazi. Ile kinazi, tujilipue mama, tuitaji mavazi. Na tuvunjiki waji wachawi ya wezi. Kutembe kuna chesha kama una wezo kuruka. So take me higher na mkono nisha kushika. Sup to you mama, usije ukaenda na mwingine. Shatupa mabegi, sina safari nyingine. Sina maneno ya shari, ni heri mpaka kwa heri. Mabavu bin makame kwako, sina mecha mbali. Though full hali, na tutafika mbali. Sichelewe darling, mentali na moto atari.
Olimulunji, we wange, we netaka. Niwowe, umi danje, naririma hallelujah. Bine rukoba, iyo mureba. Challenge, your beauty is a challenge, eh. Niwowe maraika murinzi njira ubanza nguvu ze byose byaba marira. Amarira,
yeah. Fatu kubo konjane kuri kakajezi kahora gatemba mazi ya kazuyazi. Oh, take me higher.
Bingwa saba.
Go mama, go mama, my desire. Go mama, go mama, take me higher.
Bingwa saba.
Go mama, go mama. Romance, shake your bed, shake your well. Let me take you down, take you down. Ooh, ooh, yeah.
Bingo sama.
Go mama, go mama, my desire. Go mama, go mama, take me high.
Bingo sama.